Make your work easy with this 4-in-1 electric blender. So, here ndio the blender, as you can see. Iko na hii coffee miller ya kutengeneza coffee. Iko na hii ya vegetables. Alafu iko na hii ya meat chopper. Alafu iko na 400 watts, easy to clean. Pia iko na stainless steel blades na iko na 19,000 rotational per minute. Imagine ukiwa na kitu kama hii. Inaenda for only 4,500. Ukitaka kuipata, just go visit our website www.tenzahomeappliances.co.ke ama unaweza kuja shop na sisi. We are located at former Nakmat Lifestyle or the current Naivas Lifestyle, Meza 91, shop number 2.